RedWap.com.
It's sort of a love, baby. This has been our boy class.
It's me.
Your bad money.
Kusema kwanza kiutani utani nando wa uko na mi twende chumbani unipe vitu furani baby una vitimpo frani mweza kukia na mina pagawa tufunga ndo kanisani na nyumba tufatwe na majawa ukiunarudi nyumbani leba na vishumbu kwa ndani. Hata ukisema tuendani, kwani wawe na wahusu nini? Hata wanipia mawe, mikuwa kosiba nduki wewe. Vurugu vurugu minapenda we, yote naona sawa. Aye, my baby boo.
Maisha yangu hesabu wewe jawabu. Sasa ya nini nikupe tabu? Akisiwezi wewe ndo unayekamilisha tabasamu langu unajua. Wewe ndo unayenifikisha safari yangu na hatua.
Ninakupenda
hata wanipige mawe, mikuwa kusibanduki wewe. Vurugu vurugu minapendae, yote naona sawa. Hata wanipige mawe, mikuwa kusibanduki wewe. Vurugu vurugu minapendae, yote naona sawa. Oh baby, hey, my baby boo, you know what. Nisipokuona tu napata homa. My life without you, nothing baby. Na ukiniacha leo sichukui siku leo. Oh, oh, oh.
Oh baby,
Zenwap.com.